Kun Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti. Bakkarran hordofaa jirtan maratti nageenyi keenya sin haa ga'u hordoftoota keenya. Guyyaan har'aa wixata adoolessa 24 bara 2023 attamooltan. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kan isin affeeru keessummeessituun keessan har'aantu jiree horaati. Qophii keenya har'aa keessatti dhaabbati mirga namoomaa falmi Human Rights Watch aangawoota adda bilisummaa Oromoo torba kan mootummaan seeraan ala hidhe jedhe akka hiiku gaafate. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Finfinneetti dippiloomaatii Chaayinaa wajjin wal gahan. Kasambata dabre jalqabame torbantu qofitti fufu feestivaalii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa ilaalchisuudhaan kan qindeessan qophii ispoortii har'aa keessatti dhiyaata. Kanneeniif gabaasaalee kabiroo har'aaf qindaa'e akka hordoftan isin affeeraa amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa har'aa waliinaan jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinoota walloo lamaan jechuunis magaalota Waldiyaa fi makaana Salaam keessatti dilbata kaleessaa jechuunis adoolessa 23 bara 2023 humnoota nageenyaa fi gareewwan seeraan ala hidhatan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni sadii du'uu namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Doktorri hospitaala Waldiyaa ka godina walloo kaabaa maqaan isaanii akka ifan baane gaafatan akka jedhanitti sanbata darbeerraa eegalee namoonni nagaa fi miseensonni humnootii nageenyaa hospitaala seenanii jiru. Gama biraatiin godina walloo kibbaa magaalaa makaana Salaam keessatti namni tokko ajjeefamuu maddeen hospitaalaa ibsanii jiran. Mootummaan gareewwan seeraan ala hidhatan hiikkachiisuuf akkasumas miseensota humnoota addaa naannoo sanaa caasaa nageenya adda addaa ka biyyattii keessatti makuuf murteessuu isaa sana hordofuudhaan haalli nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa hammaatee jira jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti daayireektara waajjira koomishinii dhimma alaa kan paartii kommunistii Chaayinaa Waang Yi waliin kan wal argan yoo ta'u, lachuu tumsa biyyoota lamaanii guddisuudhaaf waadaa galaniiru jaallanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti daayireektara waajjira koomishinii dhimma alaa ka paartii kommunistii Chaayinaa Waang Yi waliin kan wal argan yoo ta'u, gamlachuu tumsa biyyootii lamaanii guddisuudhaaf waadaa galaniiru. Miseensa biiroo siyaasa koree giddugaleessa paartii kommunistii Chaayinaa ka ta'an Waang walgayii 18ffaa gorsitoota nageenya biyyoolessaa fi bakka bu'oota olaanaa kan nageenyaa gurmuu biyyootii BRICS jedhamanii Afrikaa kibbaa keessatti walgayii gaggeeffamutti imalaatuu jiranii Itoophiyaa daawwatan. Itoophiyaan yeroo rakkoo ishee mudatetti deeggarsa cimaa Chaayinaan gooteef yoomiyyuu kan hin dagatamne ta'uu kan hubachiisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Chaayinaan michuu guddaa fi amanamtuudha jedhaniiru. Itoophiyaan yaada misoomaa fi muuxannoo Chaayinaarraa barachuun qonnaa fi guddina dinagdee saffisaan of danda'uuf karoora jiru galmaan ga'uuf misooma magariisaa fi itti fufiinsa qabu dagaagsuuf fedhii qabdii jedhaniiru. Waang gama isaaniin Itoophiyaan biyya Afrikaa guddittii dhiibbaa barbaachisu qabduudha jedhan. Chaayinaa fi Itoophiyaan akka michuu tumsa tarsiimmoo bal'aa ta'etti kaayyoo fi hawwii waloo kan qaban yoo ta'u bu'uuraalee kan akka sagantaa Chaayinaa biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa waliin wal argisiisuuf gootuuf akkasumas ijaarsa daandii fi fooramii tumsa Chaayinaa fi Afrikaa jalatti tumsa bu'a qabeessa ta'e gaggeessuun barbaachisaa akka ta'e Waang ibsaniiru. Aangawaan Chaayinaa kun jimaata darbe itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera hajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliinis wal arganii jiran.
Gargaarsi midhaan nyaataa uggurame jiru uummata gargaarsi nyaataa akkaan isa barbaachisu hedduu kan naannoo Tigraay keessa miidheera jechuudhaan bulchiinsa yeroo fi ka Tigraay beeksisee jira. Komishina qindeessa yeroo balaatti hoogganaan kutaa dursee akeekkachiisu Gabra Egzaabiyeer Arraagaa'u VOF akka himanitti har'a ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gad jiran amma sababa hanqina nyaataan du'aa jiru jedhan. ኮሚሽኒን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ድል በተከለይ ሳይብ ሰባሰን ሞቱም አፍቃሙቲን ገርጋር ሰና ሞማ ገርጋር ሰሃተት ተማበርባች ሱካን ኡመታ ሚዳን ረጋ የሮን አከ ኢሰደቀቡ ጋፈቴጅራ ገርጋር ሲኩን አደጭቱን ኡመታ ድሩ ሚዳሜ ጅሩራን ኢባ ሀማ ጌስ ሳጅራ ኮሚሽኒቺ ጆሌን ኡሙሪሻን ገድጅራኒፍ ማንጉዶኒ አካን ሚዳሙ ሳኒፍ ሀንቅንኛታ ኩንሞ ዶይት ሱንደንደ አሙ ደቀብሲ ሳጀቹዳን ኮሚሽኒቺ ቤክስ ሲጅራ ገራው ዱታኑ ተናጨኑ ሞብልቺን ስናኖ ጋምቤላት ወል ኢብዴ ሰባፍ ሰብለሞተ ግዱት ትፉፈጅሩን ለሞን ሄዱን አጄፈሙ ኮሚሽኒን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኢፕስ ድልበተከለሳን ቤክስ ሲጅራ
ኢፕስ ኮሚሽኒ ቻከጀዱት ቆራኖ ጂኦ ተላማንደር በንራ ኤገሌ ገገ ሳቱረን ሄዱን አጄፈማኒ አከሱማስ ቄሳኒ ራቡቀው ሳኒ ምርከኔ ሲጅራ ከነመለስ ናኖ ተኮቶኮቲ ሰበቦ ለትቡይን ሰውማሜ ጋንዶኒ ጉቱን ጉበተኒሩ ቀበኝ ሳማሜ ካምበር በዳይ ረጀቹዳን ኢፕሴጅራ ኮሚሽኒ ኩንገሩ ለኮፍሰነ ሞታጄ ፈማኒፍ ቡቃን አከሱማስ ባይነ ቀበኛ በርበዳይ ኢፈንጎኔ ኢፕሲበይኩን አከጀዱት ገሬዋን ሂደታን ከንሰበ አኞዋ ኪብኑዌ አከሱማስ ገሬዋን ሂደታን ካሞራ በቀጥቶተ ኬሳፊ ሱዳን ኪባራታን ወለትቡይን ሰከነ ኬሰትር ማተኒሩ ኢታና ኮሚሽነር ሮላናን ካን ኮሚሽነር ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኦቦራኬ መሰለ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከ ኢፕሰኒቲ ናኖ ጋምቤላ ኬሰት ነገኘ ሉቡዴ ረት ወርገምሲሱፍ ወለብዴ ሰባፍ ሰብለሞ ተለማን ግዱጅሩ ፉርማታ ዋራ በርባደ ጀቹሳኒ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ገባሴ ጅራ
ኦፎሬጋን ዊጣታራ ገነማ አካዳሚ ወራና ጃሌ ሲያድ ከን ሞቅዲሾ ኬሰት ኡፈታ ኡካአን ጉተሜ ኡፈቴ ዶይን ሰደቀብሲሴን ሉቡን ነሞታ ሄዱ ደርቡሳ መደን ሂማኔጅሩ
ወጀቶኒ ወራና ታአን ጭሬኛቹ ዳፍ ሂሪረኔ ሶጅረኒ ባላከን ረትቂያ ፈቴጌሲሴ ቆንዳለ ወራና ቶኮ ኢፈት ሚዲያት ዱበቹ ፈየማ ዋኒን ቀምኔብጀቻ ኤኙማን ኳከኒብሰም ነጀቹን ጋፈተን አከጀደኒት ሀሌላ ከናዮት ቃት ሎልቶተ ዲግደም አካጀፈመን ኩርኖታን ከነለካመን ሞ መዳውሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒሩ ነሞተ መዳን ኬሳ ሙራስኒ ሚዳሉቡ ሶዳች ሱረጌ ረስጀደን ገሬኒ ደቶታ አልሻባብ ሀሌላ ከናበተሉ መትት ጋፈተሙማ ፉደቴረ ገሬን ኩን ኢብሰ ከራ ቴሌግራሚን ከነን ነምኒ ኦፍ ወሬጌ ሎልቶተ ከነረጥ እየፈቴ አከቱሬ ሂሜ አልሻባብ ኦይንሲኩን ሎልቶተ ቶርባተሚ ሰዲ አጄሴ ዲበቶኮፍ ዲግደሚ አፍራሞ መዳው ከኒ ሜታውስ ኦዴፈኖንኩን መዴወለ ባብራምር ከኒ ነርገኔ ነምኒ በላ ከነጌሲሴ ኡፈተ ወራና ኡፈቴ አከቱሬ ቆንዳልኩን ዱበተኒሩ
ጥያር ሲቪሎታ ድልበተከለሳ ሱዳን ባሃከ ሰትኩፌ ሎልቶተ አፍር ደበለቴ ሉቡና ሞተ ሰገሊ ገላፈቹ ወራኒ ቤክስሴጅራ
በላ ጠያራ አንቶኖቭ ሙደቴ ከነራ ዳይሚ ቶኮ ሉቡን ሀፉሳ ሁምኒ ወራና ቤክሲሴ ጅራ በላንኩን ከሙደት የሮ ሱዳኒፍ ሁምኖተ ደገርሰ ሰፊሳ ግዱት ወለብደን ጀልቀበም ጉዮተ ዲበቶኮ ጉቴቲ ሎልኩኒስ ለሚሌ ሱዳን ሚሊዮና ለካመን አከጤሰን ድርቅሲሴራ ሱዳን ኬሰቲ ወራኒ ጉዮተ ዲበቶኮ ጉቴኩን ሉቡ ነማፊ ቡራ ለሚሶማረቲ ሚጣ ሀማጌሲሴራ ገሩ ገረፉ ለዱራቲ ከነጫላ ሀማቹ ጅራጀቹዳን ሱዳኒቲ ዳይሬክተር ካውንስሊ በቀጥቶታ ኖርዌይ ዊሊያም ካርተር ዳበተ ኦዱ አሶሲየትድ ፕሬስ ፊማኒሩ ናኖ ሰነጉቱ በሌሱፍ ጨራቀበ ከጀደንሞ ሱዳኒቲ ዳይሬክተር ዳበተ ገርጋርሰ ሰደርካ አዱኛ ኬር ኢንተርናሽናል ዴቪድ ማክዶናልድ ትረን
አባንም ርጎተነ ሞማ ፋልሙ ሂማን ራይትስ ዋች አንገወተ አደብሊስማ ኦሮሞ ቶርባ ከፖሊሲን ኦሮሚያ ዋጅረ ፖሊሲ መጋላ ቡራዩት ሴራን አለ ወጎታ ፊ ኤጅሩ ጀድ አከሞቱማ ሂኩጋፈቴጅራ ሂማን ራይትስ ዋች ቲ ታንቱን ዋጅረ ደሜ አፍሪካ ላቲሻ ባደር ነሞንኩን ኤርጋ ማነሙርቲቲ ያተኒ ኤጋ የከራ ብሊሳ ጀደመኒ ቦድ ሃንገዮና ሂዳጅሩ ካናኒስ ዲቤ ፈያፍ ሳጥ ለማኒ ጅሩ ጀአን ጀቹራን ቪኦኤት ሂማኒጅራን አብቋቶን ነሞተ ከናቱ ሊባይሳ ፈለነ ሞተ ከናፍ በርባዱፍ ሂመተዋጅራ ለሞቱማት የነ ዴቪ አምኔጀሩ ኢማከነረት ቃሙ ሞቱማራ ዴቪ አርገቹፍ ያለ አንጋማት ምልኮፍ ነይ ገልሞ ዳዊት ደበለ ተቀበ
ibsahi marais wacharra ke satti kaneraman angauta adablisuma oromo torba kaner gabar kumalama damas hidajiru jedamanida abdi ragasa dawit abdeta lemi wenya mikael boran kenisa ayana gadawul jirra fi gadagabisa yero garagara manni murti blisa ajechalle kisus policin oromia garu yekkemale wagota fide wanjiru fi amas motumman etiopia sirna aqabi yetifo yesu qaba ajedejira himarais wach Latisha Bader, Tiantu Wajra Demi Afrika kan Human Rights Watch VOF, Namonikun, Himatamali Agasid Aturun, Sera Ethiopia TV, Sera Idla Dunya, Kansar Beje Tijirti.
Well, basically, what we looked into was the situation of these seven individuals, some of whom have now been in detention for 3 years.
Akas jeti Latishan. Kanuti gabasa kanan lalle, namot torban, ganna sadi indarban kanah idaman lalchiseti. Hidani saani kanjakabe, watabajji kumala mavridaman raiga leti. Ega kanuti kesa ratiti yefanne, mirga aka argachu namota kanah durasarba matureda. Imanni namota kanah addadeta usi, wanni ubatamumale, namota kanah manni murti akkala kifaman ajijijra. Kanaf motumman sera ratundaye, namota kanah lakisukawa. Gamabiron namota kana kessa rakkum fayya kan isamude telle wanjira nefi angawonni biyetti atattaman warra kana lakkisu qabu jette jirti dabanni Human Rights Watch ibsasa kessatti amaska amoseera igdu tamotumma namota yakkamale jumla adantwanu jela ulcha kajiran siyasadof jechasi himanni namota ratti diata jirachulle ere motumman sirna aqabi yetti fo yesu barakumal mafudo saddeti musi agayona agaru rakkichukun bakkuma jira ajede jira
I mean, we saw a period in the first months of the Abiy government around, obviously, as everyone will recall, the ongoing massive release of political detainees at the time.
Akazja tilaitisha namas. Ala Abiy Ahmed angu kabate namoni da aturan edun lakifamani turan. Olay tumbulin barakumala mafkuda sagali kasun na anno rumia kesumali ta urumiati. Lola tigray wali wal kabates ala toni tigray sedun hida mumudate ture. Achis nanno amarat deenya kana hida ambayi nan baballa tejira. Kanaf barakumala mafkuda sagali kase wantinu tigal mesa rufne ammas namoni dimshasha ni damuni tifufusati. Arras kanar gajiru namoni edun sera male hida ajira achu. Darbe sakkataati angawta kanarra arganutti manni murti bilisa sinjerulle namni Ethiopia keessatti bilisa ta'uudhi sumala kan jiru dajechun dubbatti obbotuli baisa abukato angawta addablisumma oromo burayyu wajira polisi dajiraniti
halisani dajirani motumman jara kana bajeta tokoyun kabu nyata sindiesufi waya sindiesufi wantine diesu wanta sankesa bulanko famana hidasana qofa jechura kana kuna monnikun mana yalas motumani yalchisan jiru nyata sargachan jirani waya sargachan jirani kana namotu madetti toleti amadan de gargara jechura kesumati namoni kun ye romana hidagalan fayaturani manu hidasana kesatti dukubaddadati matlamani rakku hama kesada kanjirani maka dawulaf kesumati kandasa yana rakko be guddada kanjiru undisani namen dukubsan jiru mana Wanita kun undi sana itu gadis faham ni le, namun Milan dia faham ni le kilometer itu pemaga curan dah ni mesti kalau di dalam. Dalam mana murti beli satu injere, kan abban alangga namun tak kena wanti sih macam sunjuru jadi dalam nu kene kena bagi nu itu nak ini injur. Prime Minister Office ini, fura nu deh nu rade bisa jira, orang kanggaru fura tani tu macam ni jira. Amma gairga iyan ni kunggal le, almost gara jaja olta. Bisa jar semua fakatunis namun tak. Itu ergine jera garu namni wajar majalah tak kena nutting kasih nak sinjero malay sebab kanaf kena wantanis namni sinjero itu kau yunjuru kesemat imma kena tiga atau umma kanga ministera hakatur ministera hakatif barifa manggil cine esewamna cine timna jene iya nak kini furatani cuma lepas kahani isa
Latisha Bader tantu wajra demi Afrika kan Human Rights Watch dabalate, dabbele mirgota na muma falman kaanisi, imma angawta debili summa oromoka na motumma gafatanusi, debi inerganne jette jirti. Imma kan rati wajra le feerala fi nanno oromia kanina kamnistera haka, biro komunikashini motumma feerala fi nanno oromia, akkasumas komishini polisi oromia ra debi argachu fi allus imilkofne. Garuka nandura obugeta chuza amrat itigafata mambiro klastera na gafi ya ka ormea sagali Amerika limana mota kana akazira nituran.
ganamni karad datin yakkan midama yakkan shakkame ro hidamu galmen sayro gabat kulkulay kamana mustidi hatu jira galmen sayro era kampudas jirata adadu makanan kan sayro jela turan injuru jechu nanalat namni akuma tamakafte mo galme tokkon disabaw danda galme adda kambar badamo jirata mo policing kulkulese kan nesta hatu tikanas kamini sote kamin namni pagan sirite kulkulay ero sayra firantay kisetti mana mustidi hate Iran wan misir jadi hujir ulu terjira takkan jadi hujan nona kerang kenyat jadi takkan naf di negara fuyin sesuatu nak elan desun rumah terakuk kanata ini tu kan ini elan.
Wataba jidar wes komisioner mergota nama mai Ethiopia hala anggau ta abahui dajiran ikana gagis tu tena nu cawalin mari gagis sufa kejuru dubba cunsa ni ada tama. Gabas segala Amerika galmu dait ada marra.
Kunas Washington DC rakarwarbu sagale Amerika sagantafan oromoti amma dabaren kakopi sportiti. Festivalin sporti oromo Amerika kaba sambatat engada adole sadik damila marra jal kabe. Hamma sambatat ufu adole sadik dami sagal baraku malamabdik dami sadit as United States kuta Maryland nanno Washington DC tike gefa majra. Festivalichi adaf arti dabalate agar sisa wanif gurgurta adda adda kanuf kesak abu. Kara sportitin mal malak tike gefa majru bafak adu moroda dirre taba wanit tike gefa manitar gamuran kende saata te wan osfana barana obbo Abdulaziz Tolola hasof sisun gabasi kendese kunoti.
Festival in sporti oromo kani kaba Amerika. Erga jalkaba me waggadi dami torba asin. Oromo ta Amerika kaba kesa jiran birattim. Taati wagga waggad ani ega muda. Baranasi as United States kuta Marylandi. Konya yokin County Montgomery. Manabarumsa olana beler jeda mukesati. Taasifa majira. Sambata denga dati jalkabe. Torban kana kesati taati wan sporti adda addatu dem. Taati wan adati fi artille nijiru. Garu saganta kanafi kanirati tiyefwannu sportida. Obbo Abdurrazak Tolola kendesa taati wan osfana baranati. Wae akaku wan sporti irratirmata manu. Gare wan meka akahirma chajiranufi. Esa esa akarufan akanutimanu asofsif nejir.
Sporti ni barana wasadi kesa kaba. Sporti sakara hinkaba, which is you know the main. Kaitanu basketball hinkaba. Figin silim abebikila legacy figin silenjera. Sun karabodi rati, guyan karadura nausugona, one sedin kunini baetuko turbakar.
Me malif baruma baran sporti makana sedan tujira. Malif ti devalun danda amne kafu, abma kukuba harkafale, kukuba tababirati devalun malif in dandam.
Aka karora titi osfana ni, you know, waba e kaba, kalamo godu fi grassroots rat hawaske sati delagu si barbajisa. Aka osfana titi hawaske sati maali nuni delagamu nirajiru wanjira mukesa, aka karora titi wana kana kana tukesa jira. Kanafi, gradually wana kana kun happen tayatini nema, fakenda fa basketballin, osfana, aka osfana titi kopese himbeku. Kanandura yero duratif akos fana titi basketball duran support go na male akos fana titi on kopesene to konjero kon amma yero wala titi yero duratif go na me kana duramo sporti adada erati double of demna kon mo ka karora titi it's gradually gudata to mande me jachu barbade tene
tole kubba milai tapa akaku tapa gare bayen ke satti irmatu da barana gare amam to irati irmata me kana rat
division b ke satti tema kulajatu ratir mata division b kesa mo tema kulasadi ako legal atit karati tema didami sagale tu barana siratir mata jecho so every year you know ganna hundayu dabalatini dema fakenda fi norway ra yero durati fasra amerofira norway ratir mata kanada yo lale tema lama tu barana ratir mata australia yero dura hindu fina janani tirene programa to kutoko nojeni share godaturani finally I want to add that in. Ratirmachu ndandene ballatatu mande osfanan ballatatu mande ayo
amma ga Norway barana hirmadera Australian barana dufani rumo akam
barana
e gajari barana dufne amma America kaba ke sarle be ballacha de mati jira taba gare taba mo kanafio wandi osfanan kafalu jira
osfanani division 1 division am division f division b yes trophy injira akamallaka titlemo haga kuma kudane yero kamo ef kana mo indanda yero tokotoko gadi bolle indanda yero tokotoko olbe bolle indanda division billa kasumatte so watu yira yecho akalma jande setini no likavetini ne ndorgom siso
dumaratti osfana barana kanisa baradar beti saka accanuti wajin wanti addagodu jira kanjetan
wanni addagodu tokofa yero hawasni kenna COVID in Duba 2021 wadufe wani alame all namne walgaytirin baeto ko ya wana dadda tratir matetin baeto ko gamade dambe ganna dabrelle akasuma ani wonne to ko akana to ko titi wonne lalatin jirumalen osfanan ganna dawalatin indem especially Minnesota tiro bae dalagama amene yero bae osfanan Minnesota kesati kadem Minnesota kesa bae tiri magala dadda kesati osfanan yogo namu namni bae to ko sodata to ko fa financially lama famo namni bae ndu fer tinir matu yala yo khabarana lalumo opening ceremony yo kargi tanta bae bae to ko wan expecting go ni chalate kanafi wanda dagolo to ko fa magala Minnesota kesa bae tinin magala DC kana kesa goramun wan gudda to ko kano yo gamacho to ko yecho kale rajal kabetene kalamata mo every year yero wana dallati madalla kamna mafakenna fi samaro fi hada no jaramitini turban kana kesa wana dadda hawasna kamiya da chudandaya akamittimo wan dabrera mo ya da tetini mo karadura kamitti demu danda wa bae to askesa tidema kanafi ganna hunda hero hunda on muharatu umam yechu barbadetini
dorgommi won kubba milam sambata jalqabeti kan tasifa majiran divisioni okan kuta lamatti qodamani dilbata kaleesa divisioni tokofa yokin akeesa garein risa oromia fi garein tokuma ofi bay area tabatani risan saddeti fi 0 dani mo ejira maddi wala bu diredowa sadifi tokon moy divisioni lamfa yokin bakeesa garein toronto oromia gare abdiboru sadif 0 dan garein qerro dalasi gare michu sabam lamaf 0 dani yemumo u garein oromo kalgari tifi garein chaya oromo norway lamafi lamani walkitabahanif kuni akafakitti kamfudanneda dorgommi wan guya harasi ittifufani jiru amma guya tumura sambata adolesa diddami sagalitti ittifuf gabasni sporti kenya kanarra kanuma fayata
amma mo gara qopi torbani tichena amerikaf ummatache uta united states san diego ke satti gege fama kajuru agar sisi ada kan kitaba bacho ratu hunda irati tatolen hollywood kanen hokkar hojid abin sarajran ratin urmane gabasa jenia dolut qopi amerikaf ummatache kan rafqinde senejira kunoti agar sisi bekaman kan united states ke satti jalqamamef yero amma biyota addunya heddu walgae kan comic con jedu ya ikitabota baco kan adawun addada filmi agar sisi televizionaf tabota video of kan kana fakkatan ke satti mulatan ratti fulefatu kan barakuma lamaf digdemi sadi kuta united states san diego ke satti jalqabamejira kunis studio filmi itagar sisan yokan tatole bekamon ratti kan argaman miti hermatonni hangitokko akajedanitti tatolin hollywood yero amma o karahuji dabu rajranif barresitonni comic con kan barakuma lamaf digdami sadi studio filmi gurguddof tatole bekamodan alatti san diego kesatti gegge famejeran hermatonni tokko tokko ho karri tatolef barresitoto hollywood saganticha rattargamud abun kitabota bacof agarsisawan ada mulatan kun gara hunde sani takadebi anif carra kenne jedu san diego ya i comic con jedu
yaa'i aadaan beekama barreessitootaaf taatolee akkasumas taatoleef deeggartoota baacoo isaan barreessaniif fiilmiiwwan isaan qopheessan walitti fide. Taatolee fiilmii beekamuuf istuudiyoon fiilmii Yuunaayitid Isteetsi gurguddoon sagantaa kanarratti hin hirmaanne sun garuu taatolee kitaaba baacoo fiilmii huccuu aadaa uffatamee dhiyaatan hambisuu hin dandeenye.
I'm 62 years old. That's why I say at any age, it's never too late. We all want to enjoy life, and what better way to do it?
Judge cosplay jedhu kan dhufe huccuu aadaaf agarsiisa jedhurraa yoo ta'u nam fakkii tokko bakka bu'uuf huccuu aadaa uffachuudhaan kan agarsiisamu bara kana tuuta yaa'ii comic con jedhu keessa seenuuf akka nam fakkii Wonder Woman yookaan dubartii goota taate tokkottan uffadhee jedhan. Patricia Burns gadamoojii humna galaanaati. Kitaaba baacoo Marvel Comics jedhu keessatti nam fakkii Black Widow jedhu bakka bu'uudhaan taphatan.
I looked through the catalog of Barbie, and this is actually from Barbie 1985 as astronaut Barbie. She did exist, and so that's why I picked her.
Ani umurin ko gajatami lama. Kanafani kan umuri inni kamu waan sirra darbu hin qabu kanan jedhuuf martinuun keenya jireenyatti gammaduu barbaanna. Malli gaariin kan kanattiin gochuu danda'amu ofii kee of haaressuudhaani. Kan nama daangessu maali? Nutu of daangessa. Nama kamiyyuu sanyii kamiinuu haa ta'u ofii ofii argachuun barbaachisaadha jedheen namatti maa jedhan. Ashley Lawrenceef Keith Foster immoo fiilmii Barbie jedhuuf kabajaa qaban mul'isuuf jecha huccuu warri hawaarra dhaqan uffatan uffachuun agarsiisan.
It definitely took the wind out of the sails a little bit, but one of the cool things that's coming from that is we're getting back to our roots.
Kataloogii yookaan barruu Barbie jedhu ni ilaale. Kun fiilmii Barbie kan bara 1985 irraa fuudhame. Sunis Barbie ishee astronaatii yookaan gara hawaa dhaqxe bakka bu'a dhuguma jirti turte. Kanaafan isa filadhe jedhan. Injinara odeeffannoo teeknoolojiif taatoo Supermaan jedhamu kan ta'an Chris Perry akka jedhanitti taatoleen Hollywood agarsiisa bara kanaarraa hafuun fiilmiiwwan kitaabota baacoo irratti hundaa'an kan yaa'ii baranaaf bakka ga'aa kenne. Chris akka jedhanitti kun immoo waa'een kitaaba baacoo irratti hundaa'e daran iddoo akka argatu aadaa beekamaan kan akka agarsiisa televiziyoonaa bakkatti akka deebi'uuf carraa kennee jira jedhan. Yaa'ii kana irratti kanneen hirmaatan kitaabota baacoo hedduu argataniiru. Innaa kanas barruulee baacoo namoota dhiyeessan 500 ol meeshaalee aadaa adda addaa beekamoo tapha viidiyoof barruulee aartiif hojii aartii baacoo bakka adda addaa akka beekamu gochuu irratti akka mari'ataniif carraa kenneefii jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Pirooduusariin keenya Nuqusuu Taammiree Gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigist Gammee qophii har'aa kan keessummees Anxuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.